ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe ono e jaam hande tati lewru décembre 2014 sappo jeɗɗi yamde jaɓɓude masilma capanɗe nayyi e joyyi bammakoye ɓaddale mum kala Bocar Sory woni ɗo kabaruji ɗo enna petin jara e seydou mo goni to ɓoggui jande toon compitirta hande dow wiide fa han jaam ana woodi banggal ñaw e bola o ena limali leyɗe europe ɗe ena ɓami anniya ndenno hono fo jaw jawɗo yallah dunke en ande ena gara fa ballodira e leyɗele meɗen ɗe dewtere suroɓe ley kaldal jende ena indali feccugol leydi ndi ena ka nokkuji yogaji ana ñoɓi hen fasanne keñen bombure imrinode immodike e mobel ministre soldat e leydi tchadde ɓe ena tato barmi goto ɓuuri fu nawnade hen baale jama kewɗe jalti bamo ko hande eɗe jeeli nden no ministre en ɓiliɓe e guykaji sodugol ndiwowa kañe kaɓorɗe ɓe ena ndiwe so ɗum heɓaka ndenno ɓe jokka e murtere mabɓe ndel ɗo enɗo fa ɓe jaara koyɗe mabɓe ɓe kollitan murtere nde en metteji mabɓe bisimilla moɗon e studio tamani dental leyɗe europe ɗe enna immike fa kaɓa e ñaw e bulao enna heƴaɓe ndenno mabɓe ɓe o ena wi ena ɓe ɓami e anniyaji jawɗi ena fa ɓe nelda warde docteur en dunke en banggal ñaw o enna ɓe jottinan hono ɓe jottintinan du enna hono docteur oje goduɗo ley e leyɗele meɗen ɗe enna keɗoɗen Ousmane Dikko
ko union européenne hasidini hande fa sanne yo wadde fa docteur 1 daraniɓe cenan kañi e ñawli bawɗi raɓude fawarde e waltinaɓe hakkillaji tekkina kumol ley haɓugol ñaw ebola e ley leyɗe hono libéria sierra leone laguine kañum e mali leydi sud nelan sawroɓe capanɗe nayyon e ɗiɗon grèce ana wondi e lendelagal fa nela ɓe muɗum avion mawɗo leydi nerland du waranga hirnaga afrique ga cilol mum ɗiɗaɓol imaɗe mum yo wadde fa docteur 1 ujunaji joyo ɓeɗo eɓe meɗen ɓe sembe majjum yo heɓande ñaw o wattu fu dabare jawniɗo banggal guɓe sawroɓe ɗe sawrude andande ñawɓe e hiɓɓiɓe muɗum jangguinde sawroɓe meɗen wonɓe ga famminde jama fawarde e suurde heddiɓe ñaw o ley rentade hasini ko darana ana heewi ka fu e tawede ñaw ebola o saabike ujunaji jeegon wonki milliard goto euro woni ko union européenne nangui aadi mum wallirde hoorejo kumaniɗo ɗum ana anni fa leyɗe aduna ɗe fu gadda batu ley lebbi ɗiɗi na tati garoji ɗi
ndenno ndenagu ana woodi fa han ley mali banggal ñaw ebola o ena ko footi yimɓe temdere wonnoɓe haybore ɓe ena joppitama neɗɗo goto tan hono ƴiƴam mum wondi e hoorede fa saabi de andaka yalla ñaw o woni mo nawana kanko laamu o holliti seegu gajugo ɗum hana ɗalde jama o wasude wattande hoore mum hakkille kede ɗe ummar waygaru
fa yettade keñen komin ƴawata ko fu wala hono mo geƴƴi ñaw jonta ebola ɗe en jiya e muɗum ka keñe wo mayɗo goto mumin ɓami ƴiƴam muɗum famin ƴawa yalla jonta ebola ɗe mbari mo na wana jababuji ɗi gara hokkede ɗo e kikiɗe jababu lobbo du ko woni ley hen wakkati joni o ɗum wonono yimɓele nogay tawnoɓe memino ɗum wonono yimɓele keddinoɓe jonta ebola ɓe ɓe fo ɓe joppitama keñen hannden du ko foti yimɓele temedere ana kani yoppitede kamɓe yimɓele mballoɓe ɓe kollitiwide wakkati joni o hono nokku o worino yimɓe ana kani joƴƴinde hakkille mumen jaade ka yimɓe kana tumbidirde juuɗe mumen wakkati joni ode wajibi sina ballire hono boɗe yaade ley kakeen fa jotto fa yettoyo ɗum wonono ko ƴewata geƴƴi ñaw jonta ebola ɗe tawe ɗum ñiɓaki nokku goto wajibi di sina hono yimɓele cewroɓe kamɓe du ande mabɓe ɗe ɓeyde wakkati joni oɓe utti nokkuji jatɗoɓe ekkintinte fa ɗum wara ɗum nafa nokku o
sakiraɓe tidinnetro min mijago moɗon e helloji facebook twitter e studio tamani ɗi on jarama keñen gouvernement mali o yiɗi e yeɗoɓe haalaji faye dow kaldal aljengal ena haala dewtere suroɓe heyre nde ena ɓuuri fo haala mum haalede nde yeddali fay ɗo ena wiide leydi mbi hana feccede e haala ministre doka hono ko ballodiral mali e leydal aduna kala hammadou konate o wi moussa konate ende saawi du hakkillantako ñoɓuɗo fa sanne kede ɗen Ousmane Dikko
ko hakkille wawi tongade e ley nde windande woni guuɓe ɗe calaki ko haɗa ko ɗe toɓɓe goni gotu mbaku mali mono fo e dina mum gotu mbaku laamu kañum e laamugol ley démocratie toɓɓe yogaji gala ley windande nde hono ɓamtugol hoore mum na hawtidede e leydi wattuji yo leydi winda wattuji du yo leyɗe winda fa hande e ley windande nde région ngaji nattodirɗi haala mum wonda e ley mum landude kewɗe gaɗi wawde famrude du waɗi hen
nenno fedde murtube emnelande en fenni ko wiya be pecci ko en ko nyuyete FPA kanyu yalti e mabbe ko en wana gonga nenno sabide ben natino asya gila hono wakkatu kaldan wagadugal imtalag bilal kanko mo hebi attayag mamede telephone crede marway galou
hono yimbelbe andabe mi famminabe widdu won FPA wana e MNLA iwi yo walde ACI ande tombe iwri wakkati jono tidallaaji wala hakkuna me hono min yimbele MNLA gombe le nokko obe min jawanno min gatta du fami ndewa dum wonono ko walde adnar Allah turobe be kolliti widdi dum wonono ko tonga e dewterto Alger to ko nde wakkati jono dum min jawan hono min jogirto dum wonono ko hollita wiyede sa ha leedi ni min en garata wi ande ko min jawan du ko buri nafude dum wonono yimbele Aza wadde be ko hani nafude laamu Mali o du
bombure immo dike kenye e mobel minisma soldats en chadbe en tatum barmi goto buri fu nawna de soldats leedi chad goto wi idun denno nena kambe bombu be be jafa en joyon kere de umar way galo fa
kenye hulita wedle sa ha leedi meden di won to agel hokto soldats en chad dmb mobel mabbe yabbi ton bombore wiama yimbe taton kanye ngun heddibe le hembe goto du nawni kile hen sanne on wakkati fu ndi woji di kedde dan be ton faabe jawno be kay birta nokko o kanko goto e horeju dum non soldats en chad dmb gombe le sa ha leedi meden di ko nodda ko hulita wid soldats en makko joyon kanye ngun barmobe le o bonanda o bonondo wadi dum wonono bangi to di wojidi korata to agel hokto wakkati joni o holitaama wiyede dum wonono bombaji de jihadin kobbe tufata le saha leedi meden di soldats en casque bleube ko foti chapantete en jeego yom kanyu en goni barmube le hen ko foti sapo du keddiki le hen
bale jama kewden dardi horejo leedi o yalla o mo riwe hanam ko hono bu jokka mo riwa hono ministre en bilibe en guikaaji sodu gondi wa waka en kanyu e kabore larmi den bale ana poti tem dere bamdude anniya yaade murtere hono do yaade nokkure wad faabe nda ko toy do fa yelaji mabbe kibato en kanyum e ya gurgol koyde nyende asawere warorde en kedden Ousmane Dicko
yaade regroupement
dental ko buri baare temedere chapande jeengoni e le DFD haybore leedi ankaku ko men dartata ko woni kala ministre andado nama anda ka sanne gollodo ko foccaaki le jogala jawdi leedi fu itte e sallimu golle amen yo wadde batu sisil leedi ankaku nokku keena ndimaku leedi meden ila hande nyande fu ila 4h yaade 6h kikiida fa nyande asowere warorende me majoto fa men janto e nokku keena ndimaku men men dartata immagol president leedi men di e sallimu o sabi o minen gotanimo temdere fu chapande jeddon men dartata hore premier ministre ka ministre cikitaado tataade e tagu fu ite e laamu dum woni ko men dartata
voilà fondamentalement c'est que nous cherchons
sakirabe jeme ko wodan banga region ngaji woltide dental sukabe jennebe en computama do kabaru nyaw e bola o hono no be poti rentorade ni en na cuudi lekol nyono chapantati e jetti ballirama ka kicennirde hono lotirde juude denoji era wo nyaw on ko poti milioji didi kalsis fanati hen rewbe mana ka hewbe jalti hono be kadi hono baale de ngana jallamu gonde tonde en golleji mu en gollude no be kan go gollirde kala le murtere mabbe ne en be jalti ni sukabe lekol lekol goto den no be jeefa dum be tumo yiite damal walde wana jalla wadum ONG goto beta hande gawon ko be paccitana ma hono dewter kaldal aljende en na ko le sawi ko kala jama kurdo hono sukabe e rewbe noti ma jonende en na hono baale de ngana jallo biyetene ba be PAT kanye open fire to wilda kambe nandini ngaldo kawrital nan jama yalti san kenye ko futi o yimbe ujunere neddo fa kolita salagol mudu en feccore leedi ndi en na be kolliti e be gondi e anniyaji lamu o dun den no be jari koyde mabbe bamde hono ferare ndi mako malito en fa yotto gollide prefet mabbe to nyaloma keñenaado remoɓe kulikuroɓe en na yambinirama keñen nen faa no feewi nono ɓe pamminama dow nodo jawdi tuguertede remoɓe ndi ena hani naftorede dow donc hono ɓuuɗi nogay fuu tawe ɓuuɗi tati ɗi ana kaatanen rewɓe kañi e sukaɓe hono gollo e bangal ndemaji toon ena ɓe enna milli an foti ko foti milliardji ɗiɗi kalisi se fa ko woni ko naati o projet mawɗo on jarama jokka e heɗade fa hande